www.andrewdomafair.com.
Yeah, Chris to me. Atamaliza kukulenga ya wanati zilibwino Tanta uzole nile nila mkazi wangwilo Ukale potamila pangandi kusandu tsepilo Ulamulile mtima wangandi kupate udindo Ndiku sinte zina ukale misisi benders Mkazi wa kliniko maumvindi kunenas You're the answer to my prayers Ndili mudziko la mkagandi uchinga tikena Ni. Tabwela chapa fupi ma Ndiku nongo neze zati masota koto twani ma Usamandi talikile kanda kukonzela malo usikala chapa mbali pa Ndina dalitika ndikupezeka kwako Chola kwika palibe ndima uonekedwe ako Ndiwe mkazi wolozeka mboni yanga ndi apo Ndikuona patali chifukwa chakuwala kwako Kugwada pansi kukufeka ringi Kwina kunyimbo ndai mbai ili paripiti I remember mulungu pondi pasaka deep sleep Anatenga nchiti yanga mkupanga yewe indidi Kugwada pansi kukufeka ringi Kwina kunyimbo ndai mbai ili paripiti I remember mulungu pondi pasaka deep sleep Anatenga nchiti yanga mkupanga yewe indidi
Ndika nena makonda uzindi Veta baby Ndipo after pakuwa Sisi tela Pompo, iwe ndine forever, iwe ndine forever, iwe ndine Jele, kuwala, tumbana, kugona, kuwala, tumbana, kugona,
Pita kumwamba kumwe kondika mutokoze yawe Pazabu ino zonse zomwe anayika mwaiwe Ndima mva kukoma ndika makuchula waine Pano mtendele unandi anja chifukwa chaiwe Ambuye anakukondela ndiwe wokongola kwa mbili kuposa kubeba Ndiwe wopepa kwa mbili kuposa kukongola Pena maonekedwe yako wama ndisokoneza Baiwe chili chonse chili proper Sindinga topendi kukufotokoza Olo uzipezeka daily ndizi kusowa Chikondi changa chilibe malile ngati boda Cholengedwa cha olua Uma kongoleta pa malonga timalua Zima teka bwanji kupikisa na ndizua Nyenye zizima dabwa za kuwala kwa koshua Kukwada pansi kukufeka ringi Kwina kunyimbo ndai mbai ili paripiti I remember mulungu pondi pasaka deep sleep Anatenga ntiti yanga mkupanga yewe indidi Kukwada pansi kukufeka ringi Kwina kunyimbo ndai mbai ili paripiti I remember mulungu pondi pasaka deep sleep Anatenga ntiti yanga mkupanga yewe indidi
Ndika nena makonda uzindi Mbeta baby Ndipo after pakuwa Sisi tela Pompo, iwe ndine forever, iwe ndine forever, iwe ndine Kuwala, tumbana, kugona, kuwala, tumbana, kugona, kuwala, tumbana, kugona,
And download your music on AntonDomaFair.com.